You know it's DJ Jones.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Watawajue kwamba upo baba upo. Watawajue kwamba upo.
Matendo mema ninafaa kutenda, sio ni atendayo.
You know it's been si ya
gama naishi bado, you ni miracle. You ni miracle.
DJ Jones.
Washangaze, washangaze. You ni miracle.
Zile vitu unatenda
superstar.
Nimeamini unaweza.
Pokea, shukurani zangu, pokea. Pokea, shukurani zangu, pokea. Pokea, shukurani zangu, pokea.
Machozi yananitoka, nikiketi chini nifikirie umbali nilikotoka, hata sijui vipi nisimulie. Mwema, umekuwa mwema kwangu. Tena, umekuwa nguzo yangu umenifunza subira, ukanizingira kando na kando. Tena, wanisikia nikianguka waninua Sasa mahitaji naweka kando, sitasahau mema. Na ningependa ujue vile moyo nafurahishwa na we. Maneno yananiishia, umenishangaza kwa matendo yako. Vile wanikumbatia, sina lingine lilobakia ni
shukrani zangu, pokea.
Sina budi nikwambie
shukrani zangu, pokea.
Kwa uaminifu wako
shukrani zangu, pokea.
Kwa matendo yako makuu
shukrani zangu, pokea.
Nilobakia.
Fahari magari bila wewe, kila kitu ni bure. Nijulikane mtaani, toka Nairobi hadi Pwani. Bila wewe, kila kitu ni bure. Wewe na mimi tuwe kitu kimoja. Kimoja, wewe na mimi, zaidi ya yote. Sina budi kukuita popote napoendaga, chochote nachotendaga unatenda nami. Uwepo wako mimi napendaga, unaenda nami nami. Oh, wewe na mimi tuwe kitu kimoja.
call 0715-638-806.
Zenka offers you instant, easy, and flexible loans of up to 20,000 Kenya shillings. No hidden fees, and you can top up your loan or extend your borrowing period for a little amount.
DJ Jones.
Papayo, kwako sita Basi tuende now, tuende now. Hakuna kuchoka, pia hakuna kutana round, tana round. Huko tumetoka, kila mtu basi tuende now, tuende now. Hakuna kuchoka, pia hakuna kutana round, tana round. Huko tumetoka.
Washangaze, washangaze.
Baba fanya mawanda, wanda, wanda.
Washangaze, washangaze.
Yote yaliisha kwa msalaba. Yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba.
DJ Jones.
Sema sitaona kifo kabla hujaonekana. Usiache mimi nianguke chini. Niendapo baba enda na mimi. Ulisema yangu ni kuamini. Uwe ni Mungu niogope kwa nini? O baba basi tenda. O palipote nitaenda. Nasema baba basi tenda. O palipote nitaenda.
Nimekazana sita bleki. Kitu kidogo hii ni peti. Usitakosa dosi, takosa shilingi. Utaleta mobu, utaleta kwa wingi. Wajue we ni God, baba siringi. Wajue kwa imani ndiyo mina ishingi.
O baba basi tenda. O palipote nitaenda. Nasema baba basi tenda. O palipote nitaenda.
Tunakuamini daily. Tunakungoja daily baba. Na giza limeja, angaza tukuone. Wagonjwa wameja, shuka waponye. Na giza limeja, angaza tukuone. Wagonjwa wameja, shuka waponye. Wacha wajue kwamba upo, baba upo. Wacha wajue kwamba upo, baba upo, we upo, ai, we upo, we upo, we upo.
Watu wanakuhitaji Bwana. Watu wanakungoja, kanisa linakungoja, wanamuziki tunakungoja. Tunataka tuone mwangaza mbele yetu.
Kiza limecha, tunahitaji tuone mwanga. Wagonjwa wameja, wengine wanahitaji uponyaji. Oh, hakuna pesa, hakuna job. Wengine wanahitaji wapate kazi. Tumekuamini wewe upo Mungu. Kwako tegemeo letu tumelala. Akili zetu zote ni kwako Bwana. We upo, we upo, we upo, wo. Tunakujua wewe upo Mungu. Unatowaka watu chini, unawaleta juu. Kumbuka huyu mama,
anayegonjwa hospitalini. Kumbuka familia hii inakungoja Bwana, kanisa linakungoja, tuone mwangaza mpya. Wanamuziki tunakungoja, tuone mwangaza mpya. Weupo, weupo, ah, weupo, weupo.
Matendo mema ninafaa kutenda, sio ni atendayo. Yale maovu nisiyofaa kutenda, ndio ni atendayo. Matendo mema ninafaa kutenda, sio ni atendayo. Yale maovu nisiyofaa kutenda, ndio ni atendayo. Amasioni, masi, masi, dadi ya masi. Amasioni, masi, amasi, please forgive me. Nacheki bibi ya fulani dadi, na chichobobu kipulani, na hisi wivu kwa jirani.
Yesu ananivisha, ananivisha dogo dogo, taji ananivisha, taji anavisha dogo dogo, ay dogo dogo, dogo dogo, mimi kona Yesu dogo dogo, ay dogo dogo, dogo dogo, mimi kona Yesu dogo dogo, ay nimetulia, dogo dogo, mimi kona Yesu dogo dogo, nimetulia, dogo dogo. Mini kona Yesu dogo dogo,
hey. Pick it up, mina Yesu ole to the top. Baraka tiririka kama tap, unanijazia cup. We unanipenda bila tap, mini we raia ama cup. Sikatai, kwamba Yesu we unanipenda misifai. Lakini wewe uwezi nitenga na furai. Uradi zinalipa kama tenda, imani kwa kondiyo minapenda.
Na 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 ye, nataka tunibonge na wase. Na 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 ye, nataka tunibonge na wase.
Dogo dogo, dogo dogo, mini kona Yesu dogo dogo, ay. Dogo dogo, dogo dogo, mini kona Yesu dogo dogo, ay. Nimetulia, dogo dogo, mini kona Yesu dogo dogo, nimetulia, dogo dogo. Mini kona Yesu dogo dogo,
sinaga noma unanipenda kidesign. Ata ukinipa Probox bado wendo wa design. Listen, mdogo kama boda boda, niki imbaraga ama niki imbaruba. Sasa mina ukabuda, shetani ya niseti hata akipaka pura.
Na 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 ye, nataka tunibonga na wase. Na 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 ye,
Metaina nuna yudwa
wana rock heavy metal design ya chuma. Na preach ghetto, so ampia tuna kuchestu ni nightmare kumejama kruga. Kila mtu anadai kukula, I got shine na si type ya jula. Underground nime hype masua, meditation, medication do my style yokiwa. Content mystery kama line za kura, I got links, si kind ya Cuban. I got juice, si German Buddha. Wagwandan confused nime come na juda. I got five on it kajuma, nilikuwa ready si ja happen suna. Ustake jiwa, na Christ I'm sure, juga na twist flow, utadhani time ya rumba, hey. Okay. Okay. Aye. Aye. Okay. Okay. Aye. Abani niachie, hiyo ndio ghetto mantra. Shika hit, I'm the bomb, tata tanka. Saka wife juha wa McQueen, wana drama si chocho na good looks. Even the devil wears Prada. Feel the music after that, feel the anger juna hakuliko whiskey. Vivile nafanya, niko rada, one god no other. Got more focus than these lenses, none can shatter. I'm bringing it back with the pen design ya kanda. I'm feeling the love, wananunga mkono tuzidi kukanda. Nina Geri, my bridge in wadapa, still shaking the past, life up to the future walapa. Nina Christ on this I'm sure, hope uko ready ana happen sooner. Ustake jua, you high na put that villain at his flow, utadhani time ya rumba, hey. Okay.
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Sana, mimi ni wako, ah, sitabishana. Kwa maisha yangu baba wendio osana, eh, mina kupenda sana.
Vile nakupa zifa, wanashituka, eh. Leo na imba raga, na kesho rumba, eh. Producer ni pedunda, ni wapedunda, eh, eh. Kanise na katika, baba umeshuka, eh.
Unipende every night and day, ili nipeleke gospel everywhere, ha. Sita okupa, niki yangu kona nibeba, kwa mashido na nijenga, juu ya mambo menijenga. Kuna vile umenichukua chukua, ukanikumbatia nasikia raha. Kuna vile umenichukua chukua, ukanikumbatia nasikia raha. This is how I feel every day, when you smile at me every day. Mungu wangu naomba unikuse bade, cause without you I'm not much more than my pose.
Nikipiga magoti kuomba, niombe kwa jina lako, kisha niseme amina, amina. Nabii akisha tabiri, usitosahau kusema amina, amina. Ahadi zako ni za kweli na amina. Wengine kama wewe si utanila kuna. Ahadi zako ni za kweli na amina. Wengine kama wewe si utanila kuna.
Oh, amina, amina.
Shetani anaogopa, shetani anatoroka. Ikifika time ya kusema amina, anatoroka. Yesu hatachelewa, ukimwita anasikia. Na kila kitu Yesu anasemaga, wewe Ahadi zako ni za kweli na amina. Wengine kama wewe sitanila kuna. Ahadi zako ni za kweli na amina. Wengine kama wewe sitanila kuna.
Ndio wanikubali sana nilipiga lap kidogo ni download steam kama vile app aichia kuna double tap 92 ndio nilitap now is when they see but even now they couldn't level up wasani wengi pita vum ka Ferrari za Abu Dhabi leo amehit kesho hawajulikani mimi nikihit kwa hiyo moshi ni hifadhi ni age kama when nikubaliwe na visa
sio kwa bidii ni neema tu kwa yote uinuliwe tu.
We made it. Wasn't always easy, but we made it through the phases. They said we changed, we just have too many faces. The kingdom suffers violence, it's in your work alone. Tondole pressure to rudishi ototoni. Kuna ukunda na nyali mbona tuishi likoni. Tupejina watufuate na makamera na dolly. Bas, ni direct tuonekane. Same time ni feature majuda so sinikane. Wakini chimbia kaburi wa confused wazikane. Kisha sifa zako zibobe ujulikane. Ya, yeah, nishike mkono nsizame nifike mali. Nikwame kisha mafanso jikate na pia BP pan.
It's another full force
beat. DJ Jones.
What a guan man, guan man. Wanaulizanga what a guan man. Nowadays, unafura. Napiga taba sama isha zambamba. Ujanja, ujanja, ujanja. Relax ni kusho ujanja. Ujanja, hikoko maji ya maganda. Kukoka bana ndo ujanja. I'm in the middle. Ya kuto waka ushuhuda. Me I'm feeling all good. Vile baraka zina shuka. From the gani, from the baba, from the gani, from the yesu. The 40 make you for the baba. From the gani, from the baba, from the gani, from the yesu. The 40 make you for the baba. Afako zako gani,
zangu ni za yesu tu. Zangu ni za yesu tu.
Afako zako gani,
zangu ni za yesu tu. Zangu ni za yesu tu.
Afako zako gani,
zangu ni za yesu tu. Zangu ni za yesu tu.
Afako zako gani,
zangu ni za yesu tu. Zangu ni za yesu tu.
Toka zamani nimesikia kwa mitambo vile neno inagonga gonga shetani akitaka leta mambo wajue kwamba yeye hatoshi mboga patana kwa ring shetani ni mabattering na baki wandering hapa ni ushindi things ama jabu things anaona maajabu things baraka things inashuka kama maji things I'm in the middle ya kuto waka ushuhuda me I'm feeling all good vile baraka zinashuka from the gani from the baba from the gani from me yesu the 40 make you for the baba from the gani from the baba from the gani from me yesu the 40 make you for the baba afako zako gani
zangu ni za yesu tu zangu ni za yesu tu
afako zako gani
zangu ni za yesu tu zangu ni za yesu tu
afako zako gani
zangu ni za yesu tu zangu ni za yesu tu
afako zako gani
zangu ni za yesu tu zangu ni za yesu tu
afako zako gani.
Some productions, yeah, quality. Simbo Wadi, General Panikis. Yeah. Now I need a prayer request in a sweet melody. My emotion alone, nothing feel only. Be a begging, you know, accept my offering. You make a change of money before you may be bad. I want a prayer request in a sweet melody. My emotion alone, nothing feel only. Be a begging, you know, accept my offering. You make a change of money before you may be bad. I want a prayer
request in a sweet melody. Wakati na sasa ni merudi. Mambo ni kacharibu mengi. Mengine ya kafeli, mengine ya kawai. Imekuwa siku mingi. Nyakati wakati na sasa ni merudi. Mambo ni kacharibu mengi. Mengine ya kafeli, mengine ya kawai. Na sasa ni merudi. Nataka ni kuimbia wali mungu watambue. Na sasa ni merudi. Nataka ni kuimbia wali mungu watambue. Ya kwamba we ni buwe.
everything for you. Post a movie for you.
We keep on the beat team up over the other massive and the crew we better with you. How we mock that cozy for you.
Me and you feed them, each and every day. Leave me all the way, me never gonna wait. No, did you have me separate? Ever you are better than the whole of them. Don't let me dedicate that tune for you.
Twaungana na malaika wa binguni kukusifu. Huku duniani na mbinguni umetukuka kukusifu. Ulikuwepo enzi zile na bado huko. Mkono wako mkuu umeinuliwa. Uwe ni Mungu. Uwe ni Mungu.
Hallelujah. Hata jua wake. Hata mvua nyeshe. Ya Kaisari yamekwisha. Ya ulimwengu nimezima. Nikaribisheni we mzima. Rudi nyumbani. Ya Kaisari yamekwisha. Ya ulimwengu nimezima. Nikaribisheni we mzima. Mwezi agape love leo ni le siku mpenzi agape love kukulenga misiwezi mpenzi wangu mpenzi narudi nyumbani makosa nafanya silali nasepa imani hatari rudi nyumbani ni mara ngapi nimekosea kosea ni mara ngapi nimepotea. Ni mara ngapi nimekosea
mwana wako.
Ni mara ngapi nimepotea
mimi wako.
Lakini bado nipo nipo. Kwa nguvu zako nipo nipo. Lakini bado nipo nipo. Leo ni siku mpenzi
agape love.
Mimi ndio wako nyota mwezi
mpenzi wako. Kila kitu DJ Jones.
Historia, maskini ni historia, kulia ni historia.
kesho yako ambayo haina mateso. Mweke Mungu mbele, mweke Mungu mbele, baraka ya kupendele.
Naona kesho yako, naona kesho yako ambayo haina mateso. Mweke Mungu mbele, mweke Mungu mbele, baraka ya kupendele.
Yake ikikuguza utasahau shida, na baraka zake zikikufikia utaheshimika.
Kesho
melody.
download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Baraka zako si za China. Baraka zako si za China. Baraka zako si za China.
Zile vitu unatenda.
Family Kings,
DJ Jones.
Baraka zako si za China. Original love you wezi die now. Ukibariki kweli wendo final. Nikiti Messi baba na kusikino kusikino.
Zile vitu unatenda. Nimeamini unaweza. Huku sita hamna. Itakuwaje ni kutokia. Oh, 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 yeah.
Sean on the beat.
Hizi vitu zote sijalipa note. Nipe mo, nipe nipe mo, mo, mo,
biki, biki.
Mo, mo,
yeah. Heavy, heavy, biki, biki. 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 Heavy, heavy, biki, biki.
Heavy, heavy. Yeah, man, blessings for me each and every day. The praise, the praise, do me not turn back each and every day. Me a follow, follow you. Me a make them know that you are the best. Oh. Yage baba sujita nema shuko siadi baba yaga sujita bang bang. Yage baba sujita nema shuko siadi yage baba sujita yeah yeah.
Kwa kipaji umefanya minile na waku na wajue na msifu waloju. Umeliyosha donda na deto mawazo sinaga nsha seto. Umeinua boy wa ghetto I know unanipenda pia. Sijalipa noti. No 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 no. Nipe nipe mo.
Kwenye stress ni meditate. Nikona Mungu mimi amenipa fight. Shetani wewe ni lie. Niko strong, niko fam kama die. Mashida hazitanipa pressure. Nitasimama imara hata nikikosa. Ingawa mimi sina pesa. Niko na uhai bado nitatesa.
Mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu.
Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida.
Nina madeni, deni, deni we. Lakini Yesu amenipa yote by the way. Mfuko ni mapeni, peni, peni we. Lakini bado mimi nina amani ye. Mashida hazitanipa pressure. Nitasimama imara hata nikikosa. Ingawa nisina chakula. Niko na uhai bado nitatesa.
Mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu.
Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so.
Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida.
Huzuni nimegideon sema buti. Kunguni misifi mohe makuti eh. Mashida tibiti kafela kuti. Kanilinda misitingi kina sepa chuki. Usingoje nilegeze. Nina psych hype kama genje. Kauna ni feel kuja tugende. Na daikiri mic na podium ni speak kwa marende. Hey, wanataka kukill joy. Furaha ili yopo na bring noise. Hands up kwa mashida na rejoice. Ni nini ni mimi ni bibi.
Sina noma na we. Sina noma. Sina noma na we. Sina noma na we, sina noma, sina noma na we. Yesu,
wezi nikapinga Bwana, Mungu Baba umenilinda. Tena zaidi ya mara saba, wema wako unanilinda. Ndiyo maana ninakupa sifa, umekuwa mwema Baba. Ndani ya mkono mimi sina, sina noma tamashaka. Umetukuka. hakuna kama wewe baba yangu. Wako nimetulia, sina noma na we, sina noma, sina noma na we. Wako nimetulia, sina noma na we, sina noma, sina noma na we. Yesu umenibariki wangu. Kila siku nitabonga juu ya wema wako. Unatenda mambo baba tena siyo vako. Umeniponya niko free, ndiyo mana nitasing. Kila siku nitapraise jina lako baba. Wako nimetulia, sina noma na we, sina noma, sina noma na we.
Ukiona mtu wako na hizi vitu mnaita baraka, leta ni mchawi, mwishi ama mkaapa. Uko tayari kwenda hiyo mwelekeo?
Padi, yote yanawezekana mbele ya Mungu. Kuwa tu na imani. Imani tu itatosha.
Wewe umerogwa.
Mungu wangu mimi ni mwema.
Usianze kelele hapa.
Hili neno mimi nasema.
Nyamaza.
Nikisema ni neema tu mimi ni wake. Mungu wangu mimi ni mwema. Hili neno mimi nasema. Nikisema ni neema tu mimi ni wake.
Haubiri peleka kanisa.
Kanilinda na majanga mimi ni wake. Kwake Mungu mimi nimezama. Kwenye nguvu za mauti kanipa uhai baba. Kwake Mungu mimi nimezama.
Baba, uko na miaka zaidi ya 20. Baka saizi bado ya kuingia kwa kile kwamba kuna mtu kama Mungu. Angalia vile alituumba, hatuna sura, hatuna pipi. Watoto ndio tuko nao na watoto wamekonda. Baka hata wakinyeshewa na mvua, tunawaanua nje ni kama kamba ya viatu. Haki ya Mungu, imepiga mahali baka tumekiramu baka harufu ya Land Road. Sisi tu ni pio 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 pio. Baba, yani bado ya kuingia kwa kile baka fanya na mende zinatutakua. Hati hatuna chakula. Siwegi uchuzi nyumba yako imechomeka. Uyo Mungu alikuwa wapi? Watu wanatembelewa na wageni. Sisi ni kunguni tuto tumechazia kwa nyumba. Haitakuingia kwa kili. Ile kitu na niuzi nao kabisa ni uko na matendi kila kona. Na bado utachukua tendi unapeleka kwa sadaka. Unauchika ina gani wewe? Na unazima mbele ya watu watu uko na Mungu. Fanya hivi baba. We pika kelele. Ukimaanza kupika kelele, unywe maji ukalale. Sikianga maneno.
Superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Kwanza kabisa ni kukuomba msamaha. Kunipenda kwanza mimi nikachorea. Nikapotelea kwa mchezo wa anasa. Mimi mwana mpotevu nimerejea. Nimegundua nilijifanya Superman. Ati mimi hero man. Kumbe yote ilikuwa kujichocha. Nasema nilijifanya Superman. Ati mimi hero man. Kumbe yote ilikuwa kujichocha. Nasema asante, asante, asante sana bora kukuniokoa. Nasema asante, asante, ulinitafuta mpaka ukanipata. Nasema asante, asante, asante sana bora kukuniokoa. Kwako kumeboeka. Wengi wadhani kwako hakuna raha.
tulio ndani sisi tunajibamba. Ole wako kama utampata.
Tafadhali usijifanye Superman, ati wewe iroma. Utajipata kuwa unajichocha. Nasema usijifanye Superman, ati wewe iroma. Utajipata kuwa unajichocha.
Asante, asante.